Beste nani agarre
usare
basi kitu lazima ahanywe
usare
kagomba leo lazima kanase
usare
kachongwe
usare
kamame
usare
kishabamba lazima katemwe
usare
kishalale lazima pakatwe
usare
kitandani nyumbani atamae
usare
akadwe
usare
ahanywe
usare
mina ndugu za ndani ya gari yama mamazi 50 tutafika lini guaranteed leo tunawaingia kusini chini kwa chini juu kwa juu side to side till I see what's inside girl is no lie the way you shake your behind I'm about to lose my mind pick up the remote and rewind to my car please jump inside from your friends I'll show you where we can hide in the midst of the pirates you can have anything you want
sare
we got it from the back to the front
sare
mina mabeste nani agare
sare
mazi kitu lazima ahanywe
sare
kagomba leo lazima kanase
sare
kachongwe
sare
kamame
sare
kishabama lazima katemwe
sare
kishalale lazima pakatwe
sare
kitandani nyumbani atamae
sare
akadwe
sare
ahanywe si usare kijana mewangushia trust kada za kuwasaidia kupate ni nane hajui rap bila isa ni kama sigara bila nare base nifumbulie njia nipate kutiririka kama bia ya pesa nipe futi sita nipate kuwaburudisha inia kila mudhi amekuwa kingojea flow ya Kiswahili kila mnati tayari kuamka na kubao skidati kuingia flow katikati kugonga wadhi bila kuambia samahani ala waleta bala I thought you're my guy kumbe you're just another fala vipi rafiki usahili lakini mabese ni nao tembea nao wamechizi wala samaki na ndizi baada ya tizi nipe wakati kidogo na utawaona kwa TV internet sites all over the PC wakihang na mamanzi ijapokuwa wanati wamedress kama babi vinywaji ni bale si usare
na
mabese nani agare
usare
mazi kitu lazima ahanywe
usare
kagomba leo lazima kanase
usare
kachongwe
usare
kamame
usare
kishabamba lazima katemwe
usare
kishalale lazima pakatwe
usare
kitandani nyumbani atamae
usare
akadwe
usare
ahanywe ili ngoma yangu isibambe na kuomba lyrics zangu usichanganye na kuomba hiyo maiki usinipe unless unataka crowd iwike
usare
shika dada karibu na wewe chini kwa chini bila wasiwasi usimuachilie mpaka ikate nitahakikisha na wika ili ngoma yangu isibambe na kuomba lyrics zangu usichanganye na kuomba hiyo maiki usinipe unless unataka crowd iwike
usare
shika dada karibu na wewe chini kwa chini bila wasiwasi usimuachilie mpaka ikate nitahakikisha na wika niaje bora kwa moyo wangu wa dunda lazima Kenya nzima ijulikane zamani nilikuwa nikilipa matrisa uti lakini siku hizi ni mambo na sare
hey.
Nakwambia inabidi na nimesema kuwa mnati ni easy kila mtu yapenda vile na ambusha Kiswahili kishua ndo sababu wajua into the season matatizo ya angusha rhymes kwa maakilo kama ni chorus mataka basi ndio hiyo
hiyo
hiyo hiyo
mina mabeste nani agare
usare
mazi kitu lazima ahanywe
usare
kagomba leo lazima kanase
usare
kachongwe
usare
kamame
usare
kishabamba lazima katemwe
usare
kishalale lazima pakatwe
usare
kitandani nyumbani atamwe Bye
usare
akadwe
usare
ahanywe mina mabeste nani agare
usare.